ZWAP.com
Nasda Baby Swan Niaone meno 32 Penzi lako ni asali Mimi mgonjwa shazidi wana sukari Kama penzi ni umea Misikio ushaningata Na kama penzi biashara Mafanikio tushayapata Na penzi lako tamata samaki apikwe supu Ata wanipe huku sitaki Ata wakisema sikufai eti najidai You don't cry You love me don't try Haipingwi haikatai Baby yako mi Minapenda kuwa mi Ndogo ndogo sitaki Ndogo ndogo sitaki Napenda kuwa mi Ndogo ndogo sitaki Ndogo ndogo sitaki Najumani naziju ustali Ushani beba, undertaker Nikizungusha kama tiny Na kwenye file, ushani weka na Zinavuka mto popo mbili Na situ mbili Hatu wachani mtasubiri Kutubashiri Na penzi lilivyo na utamtam Yani tamtam Minajingata ngata Kama pili pili kwenye mboga Nimeilamba Inani washa washa Na penzi lako tamata samaki Apikwe suku Ata wanipe huku Sitaki Ata wakisema sikufai Eti najidai
ZWAP.com